Jennifer,
wanira wanonga tanda kufuna
nze kyesaba uli